Mokumziki.com
Motaya Music Awe Tom Jerry Aba Naitwa Chidi wangu na waza mini kuite nani majina nimemaliza kichwa nitafulani zawadi yangu we nipe tu chumbani tuwe wasili sioneshe watu wazalani oh baby binadamu wabaya hawapendi wanakuita malaya mota ya music kupenda so vibaya I love you mpenzi wangu idaya mibahari we meli daftari penseli utumbo mtoli mtoli sijeni tapeli takonga gagari nipende ukweli Chukua kombe kwa mganga nenda ni loge loge siye kuwacha na simizi ya meze tonge kwenye stani ya edeni tuishi maisha safi sijaka kulubuni mumeo gani yasi siye tushapendana wasitu gasi gasi foleva tuto wachana kama golo fanangasi hani Cheza chula shanga zote zipo nje Mitomu kanchanganya wemba kazi puwai fungi Dada na cheza chula shanga zote zipo nje Mitomu kanchanganya wemba kazi puwai fungi Tomjeli zipuwai fungi Bonobo zipuwai fungi Pade zipuwai fungi We zipuwai fungi Ndamba we zipuwai fungi Yao zipuwai fungi Chibwa zipuwai fungi Zizuka zipuwai fungi Anakubali sana mtaki Amsalimie Maksuda We amidi boy Nikiwa Tom Jerry hapa Mdogo Lax We my man Biga tuone